It's your boy. Combo the rap killer. J-Mix in the building. Westar at Bwanji. J-Mix, boy, Tienabo.
Game on. Yeah.
Ati Bwanji my hater, mwauka kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway shout out I see you. Chaipata basi muza kapora. Nikaluchiti kasi niza kapona. Fakuti niza agwa muiva leko. Ndava nikalipukweze kama levo. Fakuti niza agwa muiva leko. Ndava nikalukweze katuma levo.
Ii niko labo ya kala vula gaga. Flow ni ikali kuchila pona daga. Malaimu Nizanda, nizuza na masaka. Niriche muflexi, vonze vidilaka. Mugani zani chani, nikachosa wa matota. Holo pastage, na heta ama tota. Dine chechi kari na femu ya kaso. Hii ni hipopu, chosa pomu danso. Nikweze kama levo, ni light paka tawa. Mugani zani chani, wanikonda kuumawa. Shout out pure pure, kuli big spender. Benze kutizonda, pa manje vatikonda. Niriche muize, heta na mukwesha. Niwosobe latu, ninteke kumalesha. Stop. Very rare ni adveti ya soti. Kentina luta ni wele soti.
Ati Bwanji my hater, mwauka kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway shout out I see you. Chaipata basi muza kapora. Nikaluchiti kasi niza kapona. Fakuti niza agwa muiva leko. Ndava nikalipukweze kama levo. Fakuti niza agwa muiva leko. Ndava nikalipukweze katuma levo.
Sombo boy heta ni heta sazaka kukondapo. Olo simu ziba na kubanta kukambapo. Ati uja gai waista kaleza ni muzonda. Na manyimbo ya keyonse kulibeye ni konda. Munga pali ivo sini wala ni ziba ansa. Uzani konda Bwanji ngati nima kuche pesa. Niribe flopo ni mahiti lonse nikachosa. Old school jeans sapato ni maliposa. Ine peni ye ni mvesa heta chilonda cha sala. Ni peni ye mavela gelo kuleba pobala. Oni drop half bass ukapulumu kani mwai. Inaononge kamonga skinny ya kasai. 2020 ni okaba that's wana kabilako. Nine breadwinner ani buelo suneko. Bakusunga no kutesa pano suza kafikapo. Kazi pianga chemu studio no rekoda vima flop ata.
Ati Bwanji my hater, mwauka kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway shout out I see you. Chaipata basi muza kapora. Nikaluchiti kasi niza kapona. Fakuti niza kwa muiva leko. Ndava nikalipukweze kama levo. Fakuti niza kwa muiva leko. Ndava nikalukweze katuma levo.
Jine mwana wa ule muwa kwa chief zingalume. Waimuni zonda muli childish malume. Leka nikuposhe mchuzungu good morning. Ndipo mwayonda mukangi ocha yawning. Unizonde pali ficha ya mahala. Go to hell na satana wako mambala. Magelo wanu ni Nadia na Ipsam. Yamveka munga biscuit na yo eat some. Mo wapa pata please Jay leave some. For the owner ziba gani zile think some. Kalijo sinchito simu za kafola. Kalijo ni matenda elo simu za kapola. Kamozi ni za gwira elo ni kazibulile. No kwa pula munga ni nyau za kwa kambulile. Started from the bottom here I am a bright star. Kolabo ya zombo imuna na white star. Ni posha.
Ati Bwanji my hater, mwauka kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway shout out I see you. Chaipata basi muza kapora. Nikaluchiti kasi niza kapona. Fakuti niza agwa muiva leko. Ndava nikalipukweze kama levo. Fakuti niza agwa muiva leko. Ndava nikalukweze katuma levo.
DJ Kendi Kendi Kendi
Hichina Kevin Chinango Uncle Chok Sasi DJ Kandeke Mr. Smasiku Yo Shop Guy Casti.
What is this? Game On exclusive.
Uncle Shai Loco Sasaura the DJ.
Downloaded from I Love It Music.com.